Chikumi tapere kanso chowinda kumaita nidwa favorite sani dota ndabusa komandiri ndifunzo ine
romanda funzidwa petu
ndiansache tisatamangire kusangalala tisatamangire kulumba lumba kodi maina tuwalembedwa mumbukula moyo Msatamangire kululutira Msachichike kufina fina Kodi maina anuale mbedwa mumbu kula moyo Mulipa namba chani Mulipa peji chani Kodi ya kulemba nikale Kuteka mwato na mukale Anzatu mwina mdalo wakale Ambuyera unadale mbakale Kuloa kumamba nchisomo, 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 oh Nchisomo, Kuloa kumamba nchisomo, 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 oh Nchisomo Komandeta weruzana Mpaka chikamulo vena Aenda na joe panzipo mpano Akuti uyu sakalowa, uyu akalowa Inendi kalowa, ampingo uwai Uya imbaza uzimu, uya imbaza chikunja
Kuma wina na funsa ambuye Ngapange banji kuti nkalowe ufumu wanu
Ndikuti mana mulo onse kumi ya mose Nima wanzata mawansiva Palibero mwani malipwanya nye Kuma Yesu anayanga kuti Kakulitse zonze zomwe ulinazo Ukagawe kwa usa ukangundita daime Tisatamangire kulaligira Tisatamangire kuimba nyimba ya uzimu Kudinchito za tupati kodi Tilimbuku la moyo Kapena laimba Musatamangire kuweru sana Mangire kulosana sala Kodi maina anumale mbedwa mumbu kula moyo Mulipa namba chani Mulipa beji chani Tufusa mdale mbedwa kalenu Anza tamine maona kutokolo Mulipa namba chani Sinala nugo didirimo Kuloa kumamba nchisomo, nchisomo, nchisomo Nchisomo, uwa Kufika kumamba nchisomo, nchisomo Nchisomo